ngishiyanga nje sendleleni kwabe kuphele. Noma bangasishiye sazana nabo kodwa wena mawunathi kwabe kuphele bonke.
Go back.